Chagua, we mwana kiranga, nimekomo kakomo Wakati ana mchanga, kwenye kitumbua Kabisa wakani charanga, wacha tuwapige dumu Wako na poa, hauja ni poa Unanipa na toa, yale mambo ya moto moto Mbali umenitoa, nilikuwa butuka nino Subiri ndoa Tena wambie
I want to marry you
Wale wakuda wa shaku na ku
I want to marry you
Peleka kadi wambie yeah.
I want to marry you
Kutu wamefuada Kachoki Aibu Baka na vichwa kuinama Wakituona Wanaenyeka enyeka Wameharibu Ila penzi walijasama Wao ya migoma Sisi bado tunapeta Wakona poa Hauja ni poa Unanipa na toa Yale mambo ya moto moto Mbali umenitoa Nilikuwa butuka ninoa Baby Wasubiri ndoa Tena wambie
I want to marry you
Wale wakuda wa shaku na ku
I want to marry you
Peleka kadi wambie
I want to marry you
Kutu wamefuada